This insert is brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Awu manje nhlakanipho ucele sisho kamandi thi inkosi mayivuma sithina ke sophumelele igama lengoma sophumelela kangene pha wena kula makhasi okudownload udownload usupport emfonini local music 23 minutes uziva kwentsimbi yesithathu nje esiqhelo ke kwelixesha apha enkqubeni siba nondwendwe apho khona sithi sijonge iitopics ezahlukeneyo zesibhalo sizilise kuwemphulaphula ekhaya indwendwe lethu luzondlale qala oluvolwayo then lishiye kuwe ngethemba loba uyawuthatha izinto obona bazipasile zam ezindifanele uyeke ezothi ezo zam ezi uziyekele kwabanye kodwa into ebalulekileyo thina basizise ulwazi ebantwini namhlanje sinondwendwe emnxebeni umfundisi uXolisa Sikade kwibandla ye-Apostolic Faith Mission Khayelitsha phaya kwindawo yaseKhayelitsha mfundisi wam masibulise sikhomkele kuRadio K Pulpit
utoko kamalanga umntu wasebukhosini
mina
bakagando nasothela umkhosi utshiwo kodwa ke sesiyanikhahlela kuba ke umkhosi lusegazini apha kuni nakubeni nabangamagwanja
o madodini madoda futhi kwangicinga uba emve kwexesha lingaka singabonani nokunixolela yini undenzakalisa phofu ke
kodwa ke siyakhahlela ke thina ngoba sangekho kolo dani
suba sayitsalemva
kaloku
suyitsalemva ukhobisa ngoku neemfama ebezingayazi le nto sawutsho ziyazi uyazi indlela endihlonitshwe ngayo kweli kapha ngoba kuthiwa ngumntu wasebukhosini ngoku uveza nobugwala bethu kanti bebuyimfihli ibindaba yakwamkhosi engathethwayo ngokuza naye ebantwini
hayi kaloku ubugwala benu uba sefemilini ayibo bugwala bobunika ezinye iintlanga nanihloniphile khona ze nimnikele utshiwo ukuthi anidudule ebhuthweni ikwayo sengabakwayo nje
ndikuvile mfundisi so ithi loo nto leyo asikayeki uba ziinkosi and esisomagwala kwezinye izizwe
hayi lisegazini kaloku kukho ubugwala uhlonipha malangana
ewe
ndibuyeke ndithule kuba ndikuhloniphile indoda eshadileyo kodwa ke babe ndinoya ngokunokwam bendinafake incindi athi umntu obukeleyo ke athi hayi umoyilile umalangana kanti ndibe ligwala kuba ndihlonipha istatus sakhe
yeva khawuphile denza
sonwabile uyesu siphethe ngenceba ekugqibelenanini sibeleneekudala kakhulu kodwa ke sikunye ekuphileni enkosini sonwabile umdala siphethe ngenceba nasemijovini yecorona sipepha sijove khuthaze nabanye uba sithi hamba mbojova wethu uzoba rayithi
uzoba rayithi
sizotsho kugcwale namabandla
ke mani ke sikhonze ngakhle ngokukhululekileyo fundisi siyabulela uyazi uba before singene nakulo mxholo wanamhlanje undonzakalise ngokusincoko lapha before singene emoyeni uthethe into endicinga uba andibawela kabi ngomphako if umntu akayivanga yonke inye uzayithetha namhlanje ndiyabawela lo mphako undinike wona ecaleni bakhe bawufumane nabo abaphulaphula uthi kum uncokola ngento yakho yenza kwi-private life kodwa uthi abantwana aba andifuni ubafundisa into okanye ndenza izinto kuba ndithi abaziboni ndicinga fani bazinabanamthelela baphele bezenza noba bengazibonanga wathetha wakowuta amazwi mhlawumbi khawuphinde nje ukuncokole lo mphulaphula nto esincokola ngayo emfundisi ngoba kunemfundisi ebalulekileyo ndicinga uba ikhona pa before singene kulo mxholo
uba singayisusela enkosi itogu mandibulise ke kubaphulaphuli ndibulise ke kumntu wonke okhona ngegama zesu Kristu
amen
isukela kwasendalweni wena togu kude kuthiwe kwantu sele ngexa ukhona wena ukhula masithi kwezinto sezibane zisenzeka ke kufumaniseke into yoba ndikhule ndingenatata okanye utata wakhulelisa umama bengatshatanga ndakhula ke ndikhulela kulo mama kufumaniseke kodwa itsobi lena ilanda kutata utata ndingazange ndambona ngazange abe phambi kwam le nto ithetha into yoba utata nobuphi na unakuba nomthelela ebukhoneni bam ndiyithathe nemikhuba le uyufumaniseke eminye imikhuba ngexa ndingazange ndahlangana notata okanye andikhulise ndiphela ndisenza imikhuba efumaniseke into yoba abantu abebengamakhwenkwe notata bayayiqaphela uba utata wakhe wayenza le mikhuba le ntwana ifuze umse ngexa ingazange ibe around yena so ubuzise uyijonge enkolweni uyijonge apha kwii-narratives I always caution ke abantu efumaniseke into yoba i-narrative bafuna uzirijekthe uba zinayo imfundiso ukuthi zona ngoba inarrative ithi uzayivala imfundiso kuyo uzabuvala ubutyebi bayo bayakuchazela nabantu abafunde nzulu nge-narrative ngoba if uzawuthatha only the hidden meaning within it and lose enye imfundiso engebe iyayifundisa ngenhlalakahle uzawube kanti uyiphosile the overall okanye the ultimate teaching of it because inayo nemfundiso engenhlalakahle if uzihamba umzekelo sekwibali lika-Abraham uabraham siyamkhumbula efike iphutha ehamba nonkosikazi wakhe uSara bengekabi nayo Isaka ufika uAbraham phaa ufika ucebuzwa ndiyaliparaphrayiza kibaleli cebuzwa ngomkakhe uba ngubani na uyaphosisa uthi ngusister wakhe siyamhlonipha kuAbraham nakubene besenza izinto ezingathi ziyesheshe sikholwa kumgoda is only the father of sin
ege
kufumaniseka into yoba xa efuma esenza umkhuba woxoka aphele esithi hayi ngusister wakhe angomfazi wakhe caba baphantse bade benza into kuye usarayi aba baseyiphutha endibona into yoba kho into bebeyazi into yoba ngokwenza into kumfazi womntu olela hlobo lomfazi ka-Abraham ibisiza nesiqalekiso ngoku bathi besawufumaniseka into yoba kahlekahle u-Abraham ubaxubisile kuziwa kuye sisigidini sasemkhosini sizobuza into yoba efuna usiphosiselela ntoni na buzosibizela isiqalekiso ngoku xa ulandela umnombo ka-Abraham akakazali u-Isaka kaisaka ngenathuba ekuqengqeleleni kweminyaka u-Abraham uzala u-Isaka kufanisekile uba u-Isaka athi uRabheka urabhisake uphosisa kwesikenee kuking Abimelech when it comes to uRabheka lona he is repeating the same line eyayikhomithwe nguyise yiphutha kodwa wayengekho yena
ngoko yena
so kukho imikhuba wena togu okufumaniseka into yoba awuyigadanga ezinye izinto ufumaniseka into yoba hayi nenkani le ulandelwa likakade lakho ngumnombo wakho akwabe le nto beyilungiswe ngutata le nto sendixhakene nayo
inkosi yam
asinaxesha elininzi but bendakubalisela into yoba kukho ubuthina sekufumaniseka uba sezikholwa sixakene nezinto ezidibene nemibulo sixakene nobunxila ngexa sezikholwa but xa uyijonga le ifumanise kuba isemnombini akusuba usindiswa wake usindisiwe but kukho le isemnombini ufumanise kuba uxakene nayo ubuqondi into yoba butata wayelinene when it comes to le nto engazange
ilandeleeyenze
uAbraham lo so ubuyela ke kulaa nto besincokola ngayo yinto yoba nento ethi ke nalapha kunto zofunda oku ingakhe ndizimisele apha esikolweni ndibane ndiphase ngoba ngendiqonde uba indawukhohlwa nokungcolisa abantwana xa
xa
befeyila bona esikolweni xa kufeyila mna kuqala
ngoba
ukufeyila kwam noba ndibachazelanga tuku kulaa nto uba izinto ezenzeka entifihlakalo ndisuke ziphuhla apha kubo noba ndibachazelanga ngofeyila kwam ngahle kube nomthelela kobaba ubufeyila oku
iyavakala mfundisi bendifuna abantu babe nebhasile noba sibembini abazifumana kuwe ndiyacinga uba sisifundo esibalulekileyo esingoba ixesha sizimela ngento ethi hayi asiyenzi phambi kwabantwana le nto kanti iyabalandela abantwana ngomso utata mane eyokumosha kakaxeza ecaleni athi akabonwa mntu akho mntu umbona akabonwa inkosikazi akabonwa ngabantwana kanti le nto izawuhamba ihambe ifuze ngabantwana bengazange bambona utata yenze kodwa bayenze nabo kanti imikhuba eqalwe sithi le nto izihlelelasifaka
unyana wakhe sesidlalela ikeyboard apho ubona uba yeyi
le ntwana
uxakile apha kodade kweli xesha lingoku uyakwazi uxaka koodade axake nalapha ebafanini ubona uba nidideke mpela ngokanti yinto ehluluyisile
singamazi noba ubotshwa phi na mfundisi namhlanje sincokola ngomxholo endicinga uba ubalulekile ndithe kandijonga le topic andiyaba ndakhangela umntu engqondweni yam endicinga uba anganditeklishela yona one it needed to be umntu okholelwayo kule mfundiso so that azokwazi uba xa eyiveza ayiveze ngendlela e-objective I hope ndikurepresenta kakuhle mfundisi wam now siphila kwixesha apho kukhona iimfundiso ezilwayo nokuphiliswa kwabantu babantu bayakwazi ukuphiliswa xa sasiphila kulo now yenze loo nto into yoba ezi means senza ngazo uba abantu baphilise which is the laying on of hands as iBhayibhile ithethe ngoba mababekele izandla baphile yenza into yoba sizibuze umbuzo uba zisabalulekile na zisesignificant na ilubeka phi ubekelo lwezandla lemfundiso ethi akho bantu banawuphiliswa kwexesha siphila kulo nankumbuzo mfundisi endiwuphosa kuwe ngale njikalanga
enkosi Malanga. Togu unibanile ke ngokuthe unika umuntu ekufuneka be objective. So bendiza ukukhabalaka xa usithi manibe subjective kulani bandikholelwa kule nkolo yokubekwa ngoku ukhawuleze wandibhana kodwa ke ndiyabulelwa nangobhano ukobonakala ukuphutshulu kanjani na. Masiqale kubantu abancamne who are against this bala ngothi yinto abantu abathetha isilungu esi-right masiyithethe ngesixhosa ngeaabala siyabantu lapha emva kwemini isilungiswa abantu efumaukuzile uba bachasene nokuabhyuzwa masiyichaze phandle tu nokuabhyuzwa kwento edibene nehilingi masivume toku uba kweli xesha langoku uba seyisetyenziswa for uloba abantu ndiyisebenzisele for uloba abantu ebandleni nam ndithi mna sikade ndiyaphilisa masingayibalekeni into eyenzekayo tukho okanye sawuphela singamaxuku okanye singekho objective as usitsho kuvamile ngoku side sibeke nezinto into yoba kuyaphiliswa kwindawo ethile ndise umntu wam phaya ubukhulu beqala buye engaphilanga ngokungathi ndiimluna uzawuphilisa okanye ingathi ndiyayithengisa impiliso ndide ndingenise ngemali ezigilithini. I know we don't want to talk about it in that in this regard but ndingibundele loo nto. So abantu ebebandela into yoba babe skeptical kuyo yonke le nto yehilingi xa ndibamamela tuku ndifumaniseke into yoba badikwa le nto yokuabhyuzwa kwaantu kuthiwe izani ndizawuphila kodwa umntu athi ndajike ne-wheelchair yakhe engaphilanga.
Okay.
Ngoku ufumaniseke into yoba kangangendlela ezizilandelelana ngayo into yoba kuza kwenzeka ntoni na kuqalwa ngeyokugqibela that is ithi buyaqalwa ngayo anyway but eyona nto sukuyibona ubaiyababazwa kusababazwa gospel ngoku sekubabazwa impiliso kuba yona besaziuba isize sincanele impiliso usakuzawugcwala okanye okay masebenzisa igama lesingesi for the lack of a better word seyicommercializwa ngokule nto.
Okay.
So ukubulala babantu aba-objective bejonga kule nto yendima edibene nehealing basusela kuloo nto leyo uba hayi ngoku eyona nto seyivamile ukhommercializwa kwayo ngoba ufumaniseke into yoba uyesu osindisayo ubamncini ezinye izinto ziyancwenywa kuconcentrate kulena singathika ke siyijustify in whichever way but if you really look at it is quite rare uba ubone uba ixhonyiwe kuthiwa izani uyesu uyasindisa uyakubuyisa nawe isiza kuzawuthiwa hayi izani wena unengxaki wena ufuna usombululelwa ingxaki wena ufuna impiliso
eyi wabetha kwenye into ngounyanisile zange ndayibona ipost ethi izani uyesu zange ndayibona
so imost yabo uswela nje bandidwele into details ezinye izinto ezibangela into yokuba ba very much pessimistic when it comes to the issue of healing izalwa yiloo nto ngoba igospel kuzela into zawuthatha ekamarko kwi-great commission eyona nto yokuqala yento yoba abahamba abafundi bakhe bahamba beyopreacha the gospel to every creature okwesibini to cast out demons in his name okwesithathu to lay hands on the sick and they will recover ufika kunkcenkcezwa phambili ngale esithathu ngokweyona nto seyiphambili ngoba ibiza abantu ke ngoku ithi le genge kudlalwa ngee-emotions zabantu ngoba ezeento ebhibhenguthixo ephilisayo usikade kutheni nezawuqiniseke kade abangenise ngemali ade abathengisele nee-tokens ezingathi zawuphilisa indawo omnye umntu endibalisele into yoba uthengiswele i-anointing xaqaqanjelwa sisinca ne-anointing xaqaqanjelwa ngumqolo anointing oil naxaqaqanjelwa intloko naxaqaqanjelwa zizandla nezinye iindawo ezifihlakeleyo ezi-anointing ubona uba zizawufika pheshumini ngezi-anointing oil
ukaba
kwezi ndawo kaoba lo mntu uhlangene nezi zinto so obviously you can easily pick it up ukuthi this is i-commercialization of the whole thing. So abantu endibafumeneyo tugu abazikisileyo they are having a problem with that.
Yeah. Okay.
Then ke ngoku but kubekho ingxaki ke ngoku tugu kubekho aba whom I conclude ukuthi they are pulling it to the extreme to reduce le nto yo-commercializer kwe-gospel okanye i-commercializer kwezinto zenkosi okanye kwezibusiso zenkosi because they pull it to the extreme in such a way that when you are listening to them, how they sound as if they are saying, akukho kwanto eyidibeniseleni nehealing ngoku emasiyibabaza.
Oh, okay. Ndiyakuva. Ndiyabona
nomahlukuzana. I-Immigration Commission isichazele into yoba ichazele siyayikowuthe kuMark chapter 16 verse 15 to 18 uba three things ethetha ngazo mabahambe boshumayela i-gospel to every creature. Eyesibini, pass out demons in his name. Eyesithathu, to lay hands on the sick and they will recover. Uthi gospel.
Okay.
So why we will run away from the gospel? Kuba ku argument ke ethi andifuna ingena lo argument ngoba ndiye ndiyikhuze kakhulu. I argument ezawuthi hayi uMark chapter 16 ukusuka sama uyotho sama ibifika besike emva seyifunyelwe original manuscript. So into efika ithi kutheni masingamkholelwa? Kodwa into egama iBhayibhile wafika mva evangelini okanye wafika kuqala ithe noba usindiswanga lufike emva kunalo ufike kuqala.
Okay.
So I have a compilation in the AP manuscript to get grab, but so I read by Billy, so we cannot take into it narrative. Each of the London in the narrative, then we need it to your night and that in the pants, ngithande xa sifikayo kwincwadi ka the book of James chapter 5.
Yeah,
the book of James ukusukela ku verse 13 for uzisa umongo. Then one among you is in trouble, let them pray. Is anyone healthy? Let them sing songs of praise. Which of NIV.
Yes.
Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Verse 15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Umgqaliselo webandla eli libhalwa nguYakobe. Umgqaliselo obufuzeka lokuthi naye idoubt uba hayi uThixo uyamphilisa ngelo xesha afana nalo uThixo ukumphilisa lo mntu. Lo ngumgqaliselo iqala nge-retor question uba ukhona na ubani phakathi kwini uThulumancileyo makathandaze othi nthi uThulumancileyo makacule indumiso. Ukhona ubani okufumaniseke into yoba utravel makathandaze. Ukhona ubani phakathi kwenu ongaphilanga makayize ubize kumadoda amakhulu ukwenzela bamthandazele. Then here comes the argument. Abanye, when they wanted to have a cheap argument when it comes to uYakobe, but it's in the way cheap as a tandazelo, according to uYakobe, babeko lizandla. There is an indlela ebekuthandazelwa ngayo. UYesu Christu in the book of St. Luke, if we have to go to the narrative again, UYesu Christu in the gospel of St. Luke, aphethumela abadisciple bakhe to preach the gospel and to heal the sick.
Yeah.
UYesu Christu ku Matthew chapter 8 ungasusela ku verse 3 ithi Jesus reached out his hand and touched the man and said, le ndoda ibithe ba unako ba ungandiphilisa. Then ithi Bible uYesu he reached out his hand and touched the man and said, I will be healed. And immediately the man was healed. So ukhupha isandla sakhe. Luke chapter 4 verse 40, Jesus laid his hand on each of them and cured them. So can you see the trend during that those times? Remember, the trend was that it has to do with the laying of hands.
Okay.
One may argue ukuthi ngelinye ixesha abantu abangaboni wayeqaba izinto emehlweni and all that stuff that this and that. Loo nto it doesn't write off ukuthi what was usually normal when it comes to into bumta imphathwe about something esuka kuNkulunkulu, it had to do with the laying of hands. How do we qualify that? We can go up ulandu kumpostile uPaulos ethetha noTimothy ebhalela uTimothy esithi do not neglect the gift that is in you. It was given to you through the prophecy with the laying of hands by the council of elders. So it was some sort of a norm that you can send the impartation of some kind. Usetyenziswa the laying of hands.
Yes.
sufele uba sisaqhubekeka nangoku babekele izandla. Nathanda utwist akhe uba eyona nto ithethwayo yintoni na, the people who are against this. Ngokungathi kuthiwa uthi umntu hayi uzawuphila immediately, uyaphila umntu immediately okanye kuthatha ixesha ukuthi aphile. NoYesu amadoda ayeneqhenqe, Luke chapter 17 from verse 11. I always, from time to time, be confused. And this chapter 11, verse 17, look at the chapter 17, verse 11.
Yeah.
Although, I beg a valor from Ili Lokan, you guys, Fumana, I will come to the store, I'm not going to issue my
name. Yes, yes.
Lamadoda sam ibhayibhile isenza sicacele ukuthi aphile sendleleni, that is going bad, which means they didn't get healed immediately. Even nangoku bakhona abantu abaye baphile immediately, they can testify to you if you really find them. Bakhona nabathi hayi ngoko ndandithandazelwe phaya, zangiphile ngelaa xesha ngandithandazelwa ngayo ngabekweli zandla, ngaphila after some time or after some days. So what is it that I'm trying to say? All I'm trying to say is that iselizwini into yokubekelwa izandla kwabantu baphile.
Yes.
Singayilibelanga nalena yento ba iyacommercializewa ngokwizinto engathi zitsala abantu. Engicinga into ba simele kukhuza ukucommercializewa kwezinto zikaNkulunkulu.
Yes.
Kodwa singasibaleki ilizwi leyo namgqalisele lokunikayo.
Yes, sir.
Yeah, I told them about the Reformation. I mean, I think about the Reformation, they can afford the Reformation. They will agree with me more, or perhaps even explain it more beautifully than me. Better than they were five solas. They will call the Sola Sola Scriptura, or Sola Fide, or Sola Gratia, or Solius Christus, or Soli Dei Gloria. Ngibabona bapronounce even ngono. Ngiyayithanda kanye le sola yokuqala ka sola scriptura kuba yona idilishana nento ba i scripture alone. So akwazi ngoku sithi sikholelwa ku scripture alone, then into ethethwa si scripture le sizama ukuyihuka kuba mayizalisekise into esichaseneyo nayo.
Okay.
Ngoba lilizwi ba sithi lilizwi lodwa, ilizwi lodwa leli siliqoutayo sithi isikela phaa ku Mark chapter 16 that they will preach the gospel to every creature, they will cast the demons, they will lay hands on the sick, and they will recover. So why ngoku sizawubanda? Why ngoku kufumaniseka into yoba siyadukisa? Why ngoku kufumaniseka into yoba sizijongela phantsi ezinye izinto eziqaliselwe sisicripture? Okanye kufuneka sitshi intoba sitshi uba scripture alone, okanye sithethe kwenye icontext into sithi scripture alone, kwizinto that we are prepared to twist from this scripture alone sithi sikholelwa kuso.
I'm thinking Jemu Teta Mfundisi Skade, le nto uyithetha iyafana ncakasane nento yabaprofeti kanye ebefundisi bobuxoki. Namhlanje besincokola enkonzweni ngomalusi kanye ngabelusi bobuxoki kwakunye nomalusi oyinene, which is uYesu Kristu. And so, you know, imfundiso is kaYesu izaba yigospel. Nemfundiso yabapostile izaba igospel, kodwa kube khona ababuxoki abaza ne other kind of gospel, okanye another gospel which is fake, okanye false. And so I think nakule nto uyithethayo yokubekelwa kwezandla kuphiliswa abantu, kukhona aba ba-genuine who truly rely on uba sawubeka izandla uThixo amphilise lo mntu. Senomphilisa ngoku sijongileyo, senomphilisa ekuhambeni kwexesha sibukele. And so lento yonke lendithetha isisithetha ntonye into yoba lo mntu okusalayo uzawuhambahamba aphiliswe kuThixo. Ndiyacinga uba sithetha ndawoni eyi-one futhi usikade
toku sithetha ndawoni eyi-one kanye kanye. I always say to people, mabayeke abantu uzenza ugqibelelo bona. Nditsho njani uzenza ugqibelelo? Into engeka yiwitnessi, if ilizwi liphi likhona mandingayali ngenxa nto bangeka yiwitnessi.
Okay. Akayiboni wena.
I can witness for him, and he came now. I'm not God. I'm not the canon of the word of God. That is if there is something like that. And yonto ilizwi eliqualifywa ngayo. Musgada akakayelami into ethile. Ayithethi into yoba ayikho loo nto leyo ngoba igqasiwe ilizwi. So uba ndihamba nosola scriptura nobana ayikehli kusikade kutsho ilizwi, uba ndindikholelwe elizwini. So kutheni ngoku ndizawuzama iindlela zoyikruka nyeni uba mna ndingekayelami loo nto leyo? Okanye abakhulu abam abakayelami, abakhulu abam bagqibile into yoba ngenxa into yoba bebekayelami bona azange ibekho loo nto leyo. Some people they go further to say that the early church bishops asiva into oba kwakufumaniseka into obivamile into oba kubekelwa abantu izandla baphile. It was not a common phenomenon. So inesu kithi makutheni asiboni icanoniziwe i-experience ye-early first bishops in the canon of scripture neyayilelwa ngamadoda e-reformation okuqala.
Okay. Okay.
The Bible that is having 166 books, as the one canonized their opinions or their feelings. But this is our believer in the canonized, which is the scripture, the books of the Bible. See, our Imamela Uluvo, Yendoba, the church bishops, because I mean, it's your opinion. We may pick up even the human second. But they were still busy preserving Lena like Pamquab. So if I believe, coming back to the issue of the Dangayaba prophet,
Okay.
For the mere fact that they call Bob Toby, so kutheni ngokungenqenda ba wena ungayikholelwa then ngoku masicini masizame indlela zoyenzile yeke yeke pha le ithetho sescripture masizame ngoku ukukhuthaza abantu ba wabekho izinto abazama ungaziqondi phe scripture kodwa ubuthe sola scriptura ithini le context yakho ka sola scriptura xa ndiyakhetha
nasinandivaya mfundisi kanti uzithethayo uyavuma into okuba kukhona ukushishina imimangaliso ukushishina ngobekelo lwezandla khona ukushishina kanye ukutsala abantu kuba uyazi into yoba eyona nto abantu abafuna uyiva ngaphezu koba befuna uva igospel eyona nto baye bawelayo uyiva into yoba iinto zakho zilapha impiliso yakho ilapha uhlangulo lakho lulapha iingxaki zakho zomtshato zawusombululwa apha abantu batsalwa yiloo nto ude ubone nee-posters nee-advert ezikhutshwayo zitsala abantu ngezinto kanye abantu bafuna uva zona and ngenxa iba kukho loo nto injalo eyenza uba phakathi kwazo nobekelo lwezandla libalelwe apho nempiliso yenza into yoba abantu kakade ebesele beyithandabuza into yobekelo lwezandla baphiliswe abantu ibenza bayithandabuze ngakumbi kuba babukele abazungulichele basebenzisa izinto ezibhalwe esibhalweni for ukuxhaphaza isibhalo baxhaphaze nabantu for inzuzo yabo uthi kangoku ewe bakhona banjalo kodwa bakhona nabo bathembele ngokunyanisekileyo kuthixo ekubeni uba bayawubekela izandla ngokuba ibhayibhile iyalela bathembele into yoba uthixo wokubaphilisa abantu angangabaphilisi ngoku kodwa ukubaphilisa ide ifane mhlawumbi omnye umzekelo ongathi mhlawumbi usondele kancinci kulo sinabantu esibathandazela ngoku bengaphilanga asiyeki and mhlawumbi kuhamba ixesha bengade baphile but asiyekanga ukuthandaza sinethemba loba ngenye imini uthixo yokubona ngentando yakhe into yoba makabaphilise and so uba ndikuva kakuhle uthi umsebenzi wethu thina kukubeka isandla sithembele uthixo into yoba uyokubaphilisa abantu ubakhe sayeke ukubekela izandla egameni loba kukho abantu abamoshileyo olubekelo lwezandla then it means siyeke ukwenza into ilizwi likathixo ndikuva kakuhle bawutshese
undiva kakuhle togu asisabe kanti asiphelelisanga togu ekushumayeleni into esiyithunyiweyo ngoba kuthiwe preach cast demons and lay hands on the sick and they will recover uyalelwe lona kuthiwanga preacha igospel kuphela kutheni uzayithatha ndiza ngokuthi if umathe ulantuka umark lona uchapter 16 from verse basukela kundawo nanabasukela kuverse 9 verse 8 ukuthi hayi angekho ku-original manuscript then kutheni uzayithatha leka-preach because nayo i-under ulantuka isukela kuverse 15
okay
so kuthiwa masipreache into endiye ndiyale wena tuku yile ba sizawupreach i-healing hayi kuthiwa masipreache i-gospel tuku so siyathanda izibhidanisa masiyiphithe igospel masiyiphithe eyosindisa oluza ngokristu uyesu kuphela then ke ngokuba kubanamadimoni aba bantu siyabakhasta asingeke sisuke sigqwethe ngokuthi sisuke siphithe nina
and abanamadimoni bonke and unyanisile ndiyithanda indlela ibeyangayo igospel ephrithwayo phakathi kwabantu abanamadimoni bonke abantu So yaba ngulowo nalowo andithi uyawcast demon. Abaguli bonke ngulowo nalowo uyawudinga ubekele izandla aphile. Kodwa igospel yona bayidinga bonke.
Oku xa ujonga noYesu Christ way into the advent of the gospel kwi narrative kwi book of gospels as before. Xa ujonga uYesu Christ mayefika ufika shumaya igospel idinga ukaphilise nabagula because that was something that was a social ill of that particular time. So he will not only preach the gospel but also to attend to this prevalent social ill. So wayalela nabafundi bakhe ngoba uyayazi into yoba what is the prevalent social ill kwezi ndawo bazawuya kuzo. Yinto yoba kho abantu abanamademoni, kho abantu abagulayo, kodwa into yokuqala ekufuneka beyenzile kukupitsha igospel eza ngoYesu ngokholelwa kuYesu Kristu kuphela. Xa kukho abagulayo bakhasa amademoni, xa kho abanamademoni bakhasa amademoni, akukho abagulayo babeke izandla uThixo yena uzawuphilisa.
Francisqadi, andibambe ngazozibini kuwe ngexesha lakho kakunye nendlela othe weza ngayo ukuyizoba lokuzoba lo mfanekiso. Ndiyacinga intoba wenze kanye kanye le ndawo bendicele kuyo intoba ube objective in that you acknowledge certain areas ezinoba kanti zixhatshaziwe kule process yokusebenzisa mhlawumbi amasoloti athile kwisibhalo afana nobekelo lezandla, kodwa wasibuyisele ekutheni asikwazi ukuabandon ukubekela izandla ibe isibhalo siklie intoba phakathi kwezinto osizithunyiweyo kukushumayela igospile kuvakalisa into abezilungileyo benziwa abafundi abantu bekade bengengabo abafundi kwalapho kumele abo sidibene nabo kuthi kanti benedimoni sizikhalimele idimoni ngegama likayesu, sikhalime ngegama lethu. Okwesithathu, kwakhona abagulayo phakathi kwabo babekelwe izandla. Ndiyithanda xa utsala incwadi kaYakobi phaa into yokuba uba ngaba khona ozive engaphilanga makaye kumadoda amakhulu bathandaze kunye naye, pray over him. And again, I think ndiyakuva xa usithi la over him kumele into yokuba kanti ubhekise ekutheni kubekelo lwezandla. Nezinye ke izscriptures ozisebenzisileyo ukusupporta le ntetha ukuyibeka namhlanje. Siye sithi apha enkqubeni ke mfundisi uSikade siyinikela kuni baphulaphula into yokuba nihlafune ubane yabona ingathi namathambo ningawaginya amathambo, nihlafune ezi ndawo ziyinyama. Ngoba into ebalulekileyo imfundiso mayiye emntwini ibe ngumntu othi ndiyayamkela okanye andiyamkeli kodwa ibe ithethiwe. Ngolo hlobo mfundisi wam siyabulela kuwe ngexesha lakho, sibulele futhi nakwifemeli yakho uba isiboleke wena kule mizuzwana.
Ngosi Tobu Gamalanga, ndibulele nam nakubaphulakhulu ngegama likaYesu Kristu. Ngosi.
Ndiyabonga mfundisi wam. Mfundisi uSikade lo sincokola naye kuphuma kwibandla iApostolic Faith Mission iKhayelitsha branch phaya ke eKhayelitsha. Sincokola ngomba onobucedecede kakhulu ndiyayithanda kodwa indlela ethi wavela ngayo. Very objective into yokuthi we must be mindful into yokuba kunabantu abangozungulichele abasebenzisa kwa ezi zixhobo zesizinikwe sisibhalo bezisebenzisela inzuzo yeyabo. Asizuyeka ke izinto esizithunyiweyo nezi zinto eziluxanduva lethu bantu bakholwayo egameni lobakhona abantu abazabhizileyo, kodwa sawukhangela indlela efanelekileyo yokuzenza ukuze izwi likaThixo kungabikho ndawo sishiyelela kuzo. Mihlanu mizuzu phambi kwentsimbi yesihlanu, masambe ngengoma ewomen in praise siwele le ntsimbi yesihlanu uzukhumbule ke ngapha kwayo mninzi umculo ndikubekele wona kule yure yokugqibela.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.